ka moron kidisao mabombo ma MC lambistic ma pick ni hormonal sini big baba ule cheese abnormal na beba game kwa mgongo ka farasi ya polo ni marapa tulia tawa handle solo ni mic kwa mkono kilaita kikolo na waboss kama Pablo Plato Oplomo kwanza mambo bado hii ni teaser kionjo nimeti ule professor feed ngwea chidi romaniki TMK pia Tizzy Gods wote jo salute siezi dea hama nubi ndio nataka kuwa kojolea na lea. Metro ya metro
rada nini beat ziko ni nini
tunia
tumosho
woi 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 leo ni leo
msema kesho ni mwongo kakas akazivua washalala leo sija kuja kucheka na nyinyi.
Yo, hakuna kitu mzuri ka kufanya kitu twice. Mara ya kwanza ni kuitry na ya pili confirmation. Nimekuja na mtihani na bado hamja revise. Only the real will survive in natural selection. Si rapa mini psycho na mirista ziezi isha. Vocabulary ni mingi nilikuwa na mada incha. Na naitisha paper exa ndo niongeze tamtilia. Na iso ili nyusi fia ndo natumia kuwatishia. Mikono juka weni MC Tanzania. Najua mpendi pesa juni mambo ya dunia. Lakini ya muoni tu vile wasafi walingia. Na hizo ngoma nyuchukia sa hivi mabilionea. Hip hop ni culture ya love. Lakini Kenya si tujali soma penzi ya iwap Sinyora kukute mendikwa tusiko joe hapa. Instructions no vitu kanaira watuwezi fuata. Zi rappers outdated like a PS2. I stand tall, I'm the biggest, I'm the illest too. I'm a genius too, you illiterate fools. Keep it lyrical but fist I can swing him too. Uyo mandonga nizampiga na nimfunje mguu. Who's who I don't care, I'm a hungry wolf. Nikisema nkoma moshi simanishi town yenyu. Sai ni Kenyan music atutaki vibe yenyu. Ama tuambie raolete mandamano kwenyu. Na miguna nze kutuzipezo wenyu. Mkiona show zuku tuvuru Gevenio, sini magwangi machizi I tell you, majeneza na zidai nizijaze, na maimsi watizini wa made, bongo rapa akibonga matope, na mwambia aniwezi kama konde, beast mode kucha sharp kama wembe, manyoya, mameno, na mapembe, cash crop zenyu bado ni kubai views, na mtu chote vile nyu waga matai, na natumia flow ya nyesh na bado na wamaliza, jeshi mebonda ni kake Roma imeisha, hamja wajibika niko kwa mlango na bisha ring leader wako geuza mishikaki ina nins, after ni kubai hadi yobra lichwa ni kubaya ni navudumbaya lyrical wizard na tema fire humble neighbors wameguaya watajibu na hizo kwaya sina ubaya hii ni hip hop kwa umeshindwa we retire game over 8 ball isha ingia hii ni war na wa colonize beer itabidi AU imeingilia we mjaku sani nani unatishia deal na kasi pool na sabato we ni kurutu wezi zoza kwa hii battle si lazima utie neno kila jambo mau mau si ni sons of the struggle rare talent is skill ni unheard of kwa hii grau bigwa tackle na mahand of spread underscore LW follow kwa hiyo handle I came I saw and I rose kamu handle
you do
unasema nini
surely manze sema na daily wote hawa sio tizeni wezani na sisi wale kweli kubaya kwa isikia ona sasa na mwacha nena sisi ama tuban konyagi